DJ Eric Com in the mix.
Mpolentia mukama okusembera uli. Mpolentia mukama okukola byosima. Mpolentia mukama tambule nawe. O Yesu ndiyana tata njagala kuba uli. Mpolentia mukama okuyitibwa omwana. Mpolentia okubeera mukwano gw'omukama. Se mu mutima manyi wangula musayi. Yesu ndi koma wajoli.
Where you got it from, www.djericom.com.